winter storms, and extreme cold.
Somali. Text from the Are You Prepared booklet by the Cass, North Dakota, and Clay, Minnesota Emergency Planning Partnerships, adapted with funding provided by Fargo-Cass Public Health through the City's Readiness Initiative and funding from the Specialized Information Services Division of the National Library of Medicine. It was last reviewed in 2008.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution, Non-Commercial, No Derivatives License. This is a Healthy Roads Media project.
Duufaanada qabowga iyo qabowga badan. Intaanu duufaanku iman, gacanta ku hayso bustayaal badan oo hubi in xubin kasta gurigiina haysto jaakad diiran, gacan gelis, koofidyo diiran iyo kabo biyaha celin kara. Muddadaada duufaanka dibadda iska ilaali. Haddii karto, xidho dhowr dhar oo khafiifa. Kaas ayaa ka dugsoon jaaketka keliya ee culus. Dabool afkaaga si aad sambabka ugu gowrto hawada qabow iyo wasakhda. Iska ilaali ku socdaalka baabuurka duufaanka dhexdiisa, laakiin haddii ay dhacdo waa inaad ku qaadato baabuurkaaga xidmada isu diyaarinta xaaladda degdega. Bensiinka baabuurka ha ku buuxdo. U sheeg qof meeshaad tegayso, marayso iyo waqtiga aad ku beegan tahay. Haddii aad ku go'doonto baabuur dhexdiisa, baabuurka ag joog. Ha isku dayin inaad lugayso si aad u badbaado. Ku xid inteenada mar mid leh oo dhalaalaysa, gaar ahaan guduud, si badbaadiyayaashu ku arkaan. Kici baabuurka oo shid kulaysida 10 daqiiqo saacad kasta. Dariishad in yar fur ka fog dabaysha si hawada u soo gasho. Shid nalka kore markuu baabuurka shidan yahay si lagu arko. Inta aad fadhido, dhaqdhaqaaji gacmaha iyo lugaha si dhiig u furfurmo oo u wareego oo aad u diirtid. Haddii aad barafka gurayso duufaanka kadib, taxaddir oo ha is daalin. Hawsha culusi waqtiga qaboobaha wadnaha ayay daalisaa. Xusuuso haddii aad dibadda u baxdo duufaanka dhexdiisa, iska dul xidho dhar khafiifa oo dhowr ah. Iyaga ayaa ka diirin jaakad culus.